ZambianGospel.com.
Amapange ani, temapange ya kwalesa, nefinti fiompingo kuba nileso mwino waishiva, nileso mwine shita. Amapange ani, temapange ya kwalesa, e waishiva, ili tuwa kampe.
Flash music.
sumina chachine ama pange yenu tema pange ani yo nakalya kuti na pinga tima ilu ndifo yanka chitefi na firia lilu shishime libi ulwa mailo telu ani mwema yishima ipendwa yanchi kushandi ni mwema ni mwemweka
ZambianGospel.com.